more music on DavePlay.com. DavePlay.com.
I'm a man, I'm a man, I'm a man. Inzima lengapheli lana nguPablo. Amabhola ngisho Ronaldo. Zingangu. Lwadla ingane izinto ebhakishile ama 4x4. Okay, akhomi champagne singasabi my dad. Mafana asambe. Zolala nyobile. Zolala nyobile. Okay, akhomi champagne singasabi my dad. Mafana asambe. Zolala nyobile. Zolala nyobile.
Hey baby, yeah. Yeni sohlangana imigalo. Bafethu sohlangana emigalo. Hebo baby sohlangana emigalo. Bafethu sohlangana emigalo. Yebo thi sengishisigija lapha emigalo. Abantwana lapha emigalo. Isayela lapha emigalo. Emigalo. Nabo havo sengishisigija lapha emigalo. Abantwana lapha emigalo. Isayela lapha emigalo. Emigalo. Nabo havo.
More music on DavePlay.com.